amasiganwa n'andi marushanwa mu mikino. Ingingo ya 39 igika cya mbere. Uretse iyo ubutegetsi bwabitangiye uruhusa, birabujijwe gusiganirwa mu nzira nyabagendwa, mu muhanda no mu duhanda tw'amagare, kwakinira cyangwa kuhakorera ibindi bikorwa by'imikino byabera imbogamizi uburyo bwo kugendera mu muhanda. Igika cya kabiri, uruhushya rugomba gusabwa umuyobozi w'akarere, umukuru w'intara cyangwa minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu iyo ibyo bibera mu karere kamwe, mu gice kirenze akarere cyangwa gusa cyangwa kirenze intara. Igika cya gatatu, uruhushya ruvugwa muri iyi ngingo ruhabwa gusa abategura amasiganwa cyangwa andi marushanwa y'ibinyabiziga iyo berekanye ko bafite ubwishingizi bwemeza ko uburyozwe cyangwa ibizaba ku mubiri w'uwo barushanwa cyangwa kubizangirika ku bintu by'abaje kureba iyo mikino byagombaga kubarwaho bizatangirwa indishyi. Igika cya kane, abategura amarushanwa y'imikino ku nzira nyabagendwa bagomba nanone kwishingira amafaranga atangwa hakurikije uburyo bushyizweho n'iteka rya Perezida mu gihe cyo kubahiriza ku budasanzwe umutekano wa rubanda no kubahiriza amategeko y'uburyo bwo kugendera mu muhanda.